ati penzi singo asaya nini twazimane nililishika pindo sina budi kuachia kikulacho kingo asaya nini tukizane mapenzi magube gube yakikusivutachia jua mapenzi kidigitali kipenda leo kesho kwa machali yanatesa vibaya yanatesa vibaya naugua hata ujikute umengangari kipenda leo kesho kwa machali yanatesa vibaya yanatesa vibaya wasituchezeshe miguru pande wakatugao pande pande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja wasituchezeshe miguru pande wakatugawa upande upande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja. We are we a number, we a number, we are we a number, we a number, we a number moja, we a number moja. We are we a number, we a number, we are we a number, we a number, sisi ni number moja, sisi ni number moja. Samata ukose kumpenda mkweli mapenzi yana kasiri na jua yatakuumiza tena chonde uje ukonde utauchosha mwili mapenzi yana kasiri yatakuumiza moyo wangu kichanga yani mwake mwake nye mwisho nizeke kijana yani niteseke nye funka zuzu mwananda mambo yete yente kama kopa kabana mwacha niji mwage
mecheza kama nasusa 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 nasusa
wasituchezeshe miguru pande wakatugao pande pande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja wasituchezeshe miguru pande wakatugao pande pande tuwe kitu kimoja mimi nawe pamoja.
We are we a number, we are number, we are we a number, we are number, we are number moja, we are number moja.
Tell me your